Square Music.
Tazama na yo rangi ya Dubai. Apaka taka rurani. Na mwaga wino mina yeti la die. Nishaweka sana lindo hadi ulimbo. Wala hana tuyu mremo. Esi ataki tonani.
Why?
For sure baby you
my.
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati hata kampani.
Why?
Why? Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama.
Tuka relaxi garden. Tupate mango passion. Najua napendaga fashion. Zawadi ya jinzi dozen. Nikikona tuna smile ata ukinuna mimzima. Ilo jichoka upo imenitafuna mazima. Nishaweka sana lingo hadi ulimbo. Wala hana tuyu mremo. Nisi ata kitona ni.
Why?
For sure baby you
my. Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Pati hata kampani.
Why?
Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama.
Why?
Iniwe baba.
Why?
Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama.
Why?
Iniwe baba.
Daddy.